ama wona bali bonse siwa khungu alibe maso nofuka bena khungu siwa kuda siwo yela alibe ntundu koma mamvaji ya nkulo ja uli wose ntundu paye khangwa chikwane kwane tango jani mutu dziko silidali kanthu asadaike mu zinthu paye khadakwanitsa kudzadzitsa mu zinthu popanda thandizo la munthu akukonza lapasi ankadziwa kuti lidzaonongedwa ndi anthu komabe anakonzanso anthu opanda umunthu wa chomwe madziwa ndi kuononga kupha ndi kumwa mowa sakumbukira komwe adachokera ndipo sazindikira chomwe adabwelera amaziwala okha mwa pali yemwe amawakumbukira adawononga moyo wawo kamba kosasamala tikunena pano bwenzi titakwilira kalekale kunkhadze bweza atakwawira koma pali yemwe moyo wawo akuwasungira kuti mwina cholingana abwelera pa dziko pano akumbukira akudikirabe kulapa kwawo kuti akapezeke kumalo oyenera ntchito yomwe adabwelera ku dziko kuno sagwira tsiku silidutsa ola silimatho samuchimwira komabe kamoyo kawo kosamaonongera ali ndi chifundo choposa ndani
ndi mulungu eya ndi mulungu olenga yemweyonso kwasula opereka moyo yemweyonso olanda opereka zowawa yemweyonso nikhala opereka zokoma opereka ntendere yemweyonso nikhala opereka zokoma iye ndi Allah Rabbul Alamin mbuye wazolengedwa zonse mwini mphamvu zonse iye ndi yemwe adalenga kaliko msemo kalongosola kukayika mmalo mwake iye ndi yemwe adalenga munthu kulenga munthu mkalengedwe kokongola kuchoka mu nzeru zake ndi wayekha mwayekha muyekha wayekha wadekha yekha muyekha wayekha yekha ndipo iye yekha payekha amakwanitsa kupanga zomwe walinga popanda kuyendera nzeru za wina wake ndipo palibe chomwe chimamulaka maliro akaoneka sizoloza anthu ena zala dziwani ndi chikonzelo chake chimodzimodzinso matenda akadza sizokangadza kukaombedza kumafano kukapembedza ayi tati ayi jamani tatitu ayi dziwani kuti ndi mulungu alinako kuthekera koteloko koteloko musazichekecheke ndi maleza mudzina louziteteza iyoyonso kuti ndiwokwanira kukhala mtetezi tsono kanchitide koteloko mutalikane nako katayeni kaponyeni koteloko yadzamirani mwa mulungu chifukwa iye yekha ndi yemwe ali okwanira pa chilichonse pa zili zonse iye ndi mwine ulamuliro wa dziko lonse olemera kwa olemera kwa omwe ali olemera kwa olemera onse sasowa kalikonse ndi mulungu eya ndi mulungu.